studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare noga e jena lewru juillet jena yemde jabiri masilimaji sapon der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji di yumar waygalo se grabon competitivité julde la yende gandi kili bankeje galluji de fu jamarnde anni wonde hewdi hen pepe mo gonde e darto ton kalisiji mabbe faabe kebanobe kani waddata julde de fa feewa le on do wattu fu wobbe ko liti metti mudde yimbe le joyen bankeje be bi dabareji de fu piyama do hen yimbe le noga e dum keddi kili hen noga e go kanye ngol barmube kasar datul gangol hakkuno nokku no dirte do kanga ba kanye e bangu mana le leedi ndi holitam wiyede di do kabaruji dum won soudu ministre humindo kabaru dati le leedi meden di kanyo hokki dun député chapantoto e go wattu jono jeddabe kanyo kani yoppude nokko no fedde sedia wonde holitri wi le on do wattu fu yoga e député ngabe kay kolitiri jabana e o do golle tafen di won sembe kabaruji dimi jogino do betande di bismillah modon e hedade julde de battiki bankeji gondi le leedi ndi fanni ke pep jamaare homo fana darta kalisi mudu fa hebano juldira layya o le on do wattu fu jamaande kay hollitiri hitane fu non dum wori sa wadi fa nanga ton kalisi ma siti da laydi fa mata le on do wattu fu joyen bankeji be mbiyan gondi fiddo hen dabareji fa kebben famtar kedden Mamadou Sama Seko e Ali Sisi
bande Tombouctou kay jaborade Bamako gotel won ko tayketé damal banking ay difu yimbe ana wondi dunjondirde homo fu jiddo jaltinode calcium yalla na heba landinde julde yimbe be ana wondi waytade taadugol golleji di beydare dundu wattu fu atawan réseau o ko witti
pas d'argent c'est pas comme
calcium wala mi anda fi hono rutade le galleji amen sabi sar elta suka be bien innatino da denko del daka tawane kabaru banki yo guichet goto bangal yaltindi calcium e guichet goto resugul calcium so yama do tampa hebudi kalisi tampa dun yaltinde dum eli badade edindi dum do la torro sanne joni mi cili didi min wara ga enne kande ya fuf do holta rezo o woda beta go dun min ndi do fa hande dum do torri kam fa sanne an hani golo banki be teddina client embe
respect la clientele
yimbe banki be ka holliti wiide wargol yimbe no hewirini ana fanni sabi julde layya wadda kase hore be ka holliti wiide be gondi bande dabereji fu yalla yimbe le ngaro ana heba weltade chek na kamara hore jo agence bnda
on est d'abord en fin du mois
tafon e chakete lewru ngone mudum tourne yata fi chagal kewal jama yeso banki jidi goto fuf o may joddi mudum beedade dum no beedade idi lay gonde sikke wala jama o be tan tan hewde derno bat mudum no min pi dabereji bangal gollobe be kany ka gulirdi yalla goto fuf na heba joddi mudum ele ya famuya
sans difficulté
ti dalaji bili de nyaw covid 19 fo ngana jafino golleji di sabi le banki di yimbe le nato be le hembe adadum jabota ko sappo wajibe keddibe juude mu domde sella choro nangi
holitindi widle on do wattu fu kambe do no wombe do bomako do fiide dabareji goddi kasen be koliti wida no wonde wadde le hen sa e ko heewe jamarnde fu yoppan gallure de yaha juula ele nokkule muuden yudun ko jamarnde gollata wakkati fu su yimbe le ban joppa gallure de hodo fu dum wori hitan hikande fa kebe famtar kedden mumini sende bu
le gan ngaji yimbe le anan kewi ton wattu joni bete altinerende le kambu yimbe le ana iwa bomako yade juuloide lengendi mon e wi mabbe imade mon yo yade martinade kabaru sarabe mabbe kay ndartude dow e mabbe
hota juluudi yalla kebri dowuji sarabe amen latat ko min tawangal dido wattuji din tan min notorto rutade e le galdeji amen min dullati onaji ngorudi wakkat julo o leedidi ka do hana fi hadde min yamnyude yidindi le gure e galle amen
heddi donnobe mobilaji be koliti wiide ko hikka kanyi hitane goddi ngalda tambarti dalaji politika ku gondi le leydi ndi kanyi nyaw covid 19 Mamadou Diarra yo donno mobile kede mon
kewal dawabe hikka na famdi sanne dina dubi jabidi di savinden balli sappu faddi idindi gar o hewa sanne jama raf kewal hikka ni mila yu batte nyaw covid 19 e kanyi alhali titalla lidi malindi ndenno yimbi njida dawdi sanne
kambar sam gollo wattu fuddo karngaji donnobe mobilaji yogabe ana mila wiide lam o ana hani ewtude kabaru ndenagu do lawi yalla yimbele ana mbawi yade le jam e deere
ne notro escort jati ka sato habiti be ngeta ki hani jewel sifaji guddi duwaji ngade tan hono le bamako do dum santi escort ngaji bisudi sara dum no e pungoji di timata
andon wiide do gonne joni le garngaji kewdi dabareji joina di kambar habude nyaw covid 19 ngala le majji
hollitinde widle ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓdu ɗum dustati amen WhatsApp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom e ɗiɗi capanɗe jeetati capanɗe jeegom e jeego. Noddirimi do oɗo numéro mere mere numéro ɗum woni mo keɓton ɗiɗo kabaruji fo 37 321. Yimɓe le nogay ɗiɗom keddikile hen nogay goo, woɓɓe kasen barmi hen jaɗɗon ɓe ana nawni sanne ɗum ngal gaddara kasara gaɗɗo dow ɗatol hakkunde kanga ba kañe e bangu mana iɗum les région Koulikoro o. Suudu ministre kañum hokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo vitesse ji bonɗi, wattu joni noon barmuɓe fo gana gaddama le o dogotorore nokku noddirteɗo Gabriel Touré ɗo Bamako ɗo. Hollitinde wiide Batou Seydi Yawo caggal koɓe tili oɗo batu koɓe mbi député en capantato e goo fo tinno joppono ko wottiji ɗi ƴeyal hono hani filitrede le on ɗo wattu. Kamɓe député ngaɓɓe yoga e mabɓe kay kolliti wiide nani goɗo noddago jaɓay ɗum fa keɓen famtare keɗɗen. Mamadou Samasiku
ko hawra e dow muɗum e ley kawrital kanakoɓe leyɗe Seydi Yawo dawrari no haniri tiɗɗalla o tafun ɗum miili yogaɓe député en capantato e goo hanɓe yoppude golle ɓe holliti nani faami kaɓe mbi ɗum kaɗo anniya yaw omede sanne ndene yo tan kabaru ɓeɗo kanakoɓe leyɗe Seydi Yawo ɓe. Ewi Marcelin Guenguiri député gotanaɗo koro ɓe gondaga fe oɗo anniya o.
Ngol ɗo konngol haalaka wattu no hanni no haaleede. Minami député en ɓiɓɓe leydi nokkule amen suɓimi eɓe jiɗimi ɓe jiɓɓe min keddo laatade député en ɗum min joppata golle amen fay goto wawa waji mbinɓe yoppude golle. Min kollitan yimɓe min jaɓa e hannde min jaɓa e janngo laawiɗi hooreɓe leydi ɓaleɓe gomɓe le fedde Seydi Yawo ne anni wadde ko.
Bangal candidat en holitiɓe tetama place mum en ndeɗo dabare kanakoɓe leyɗe Seydi Yawo ɓe wona fe dumotode yogaɓe mabɓe mbi hi jaati saria wawataka fe humtede hoore e ley yoppugol golle ɓeɗo député en puɗɗuɓe golle to assemblée to. Ndenno ɓe mbihi tan yo suudu batiri ndu sammine wotteji heeɗintine ley tatteji leydi fuf ɗum tan latto sababu suudu batiri ndu golla e saria. Gosi dramira yo goto e candidat en ɓe place mum en teta
député en capantati e goo wi ana landini waɗoyde wotteŋaji nga golle o wona ɗo tan haɗata. Min député en capan jeegom e joyyi minen ka komin nartatan woni suudu assemblée nationale ndu heele.
Fadde ɗiɗo ɗatti dabareji fedde Seydi Yawo huccine hoore hakkillaji na certi dow kabaru yoppugol golle mabɓe.
Wallitinde widle on ɗo wattu fu ɗum woni hono kufnaji koɓe kippata wattu joni on leyɗeydi neɗen ndi koɓe noddirta péri ko wala fu dulluɗo ɗum hono kufnaji mesiji koɓe kippata fu fota sukaɓe rewɓe wonɓe ley galluje ɗen. Ɗum wondi latal sababu so hono kamɓe moroɓe gomɓe ley salongaji kofirɓe ka ɗum woni cogguji mabɓe koɓe keɓata ko hollitamede keɓe mabɓe ɓuytiki sanne ley ɗeɗo nokkule. Rewɓele gattoɓɓe ɗum mbi ɗum ɓuuri moƴƴude e muɗen saabi dey ɗum ɓuyta kalmu saɗɗaji fa keɓen famtata keɗɗen Aly Cissé Mamadou Samasiku.
Hande o coiffeur en salongaji rewɓe ɓe na pamɗi keɓal batte ko wiyete periku ko sukunu janan ɗo min ko holliti William Pogba o coiffeur to ACI 2000 tun gila perikuŋaji ɗi fuɗɗi nawtirede ko fugol joni wona fe hono nden nden yimɓe la garan morade hono ɗum haniri ni keɓal amen ɗum wonno e ɗum ka joni batte ñaw o hewɓe garan joinde perikuŋaji ɗi tan jaaha hinnade hajuji mum en fadde mabɓe wattude ɓamtude ɗi. Tawane rewɓe yogaɓe holti wiide nawtargol péri sultinaɓɓe ɗi jaafi ɗum coggu hono kanko diddew Issa Touré o. Hakkille on min ka perikuŋaji ɗi ɓuuri fewi dina kofugol ngol min kam yata kasen ko foyade moƴinan perika on tan mi hippa ɗum e hoore am ɗum ɓuuri yafude. Batte kewal ɗiɗo perikuŋaji ɗi moroɓe hewɓe holliti dartan golle goɗɗo saabi keɓal kofugol ɓuytike sanne.
Hollitinde wiide ɗum woni ñaw maɓɓe noddirta hépatite ɓe noddiri oɗo ñaw sayi ley leydi meɗen ndi wiyama rewɓe cowiɓe sa ɗeeli temedron fa tawan joyo maɓɓe ana keeɓa oɗo ñaw. Noon suudu ministre humniɗo kabaru cellal ley leydi meɗen ndi hollitiri wiide ɓe mbiɗo fu sukaɓe kañum ɓuuri heɓude oɗo ñaw ɗum sukaɓe duuɓi sappo joyi fa yetto duuɓi capantati e joyyi. Keɗɗamo kanko professeur Aslem Kwamati o yo goto e ɗum woni andanɗo kabaru oɗo ñaw sanne komo sifido hen dow faccitago Mamadou Samasiku.
Dans la stratégie de lutte contre les hépatites
d'abord habo ñaw say o nawodi dulla wiide rabondiral hakkunde yumraado ɓiyo na yawi sanne sifa goɗɗo rabondiral bangal lende sifaji ɗi fuf soko anda ko soko yimɓe lutuko kako ɓuuri mettade e oɗo kabaru o yo duuɓi yimɓe ɓe ñaw o nangata ɓe yo hakkunde duuɓi sappo e joyyi e duuɓi capanɗe nayyi e joyyi tawi kama wiide ɗum no leydidi men ndi yimɓe ele hewɓe na jeeya poɗɗe ɗe frati goni e muɗum sanne ɗe nafata ɗum nden no tiɗani kamɓe scientifique ɓe hucande hoore poɗɗe nafoore muɗum no yiyaka fay caggal kore gaɗaɗe dow majje nden holti on tan tiiɗi gonɗinde nafaka ɗeɗo poɗɗe ɗe.
hollitindi wiide wattu jono nyaaw coronavirus dum woni kenya nogay jitti lewru juin do yimbele ko dum ya e mudum yimbele dum woni jaddom non be kolitiri wiide njagom kanyen goni samtanabe an hollitidi wiide hebbe nyaaw o leleedi meedi no yimbele uyne dido ma temede njoyom e nogo yom samtanabe yimbele udinere e temede njeno yom e sappo e njeno yom heddibe le hebe yimbele temedro e nogo e nayom fa keben kabaruji meedi no sijjo tamane won de firde do hen dabareji no nyaaw coronavirus o wuri keden mumin sendebu
Sijo tamani Baldon bisimilay mona e hejo mena acti covid ko bete hande ana fawi do lalin gollo julde ko hikka ana wadde watuti dala nyaw coronavirus le leydindi luga gol menna koliti wide yimbe le hewbe kuyanay julde ne kambarti dala kebe pawidi do nyaw covid 19 ka onfu hewbe mabbe koliti wide be tabbata sariyaji chenan jo inadi kambar habude nyaw
hitan hikka ne dum walda no duubi jabbino di sabi de tidalaji mawdo gondi e matede ko nayiri bangal kebe no odo debbo goto mumin jidi le dende badla bugo hollitiri wite o wi ko laati sababu mudo nyaw coronavirus
ila natu gol nyaw covid 19 o leedi ni kulleji di fu waytike mine baawi wiide julle laya hikane wadirtaake hono no yimbe moowir wadirde ni sabi yaade wartugol ana fandi
min baawa yoppude ko min gonduno arande ko battino nyaw coronavirus o worino non goto e laamido galle goto hollitiri wite o wi odo nyaw iya bamadu
wala fu ko teddintedo wala fu ko min dokka amma nomme aadi wiide be ballammi te dokkaime mask te dokkaime gel hydroalcoolique julde hikkane wada hono no mi moowir wadirden
ko nayiri bangal andambe kabaru odo nyaw koliti wiide julde kanya kawurte mawde an way latata sababu so nyaw o heba sembe dunne be bi jamaade tinno rewa dati mbiyaadi
hawtu gol yimbele no kulto julete gotel mo won ko taykete fele galleji di tagal julde atawa yimbe ana weddo dira juude yimbel be ana hani martinere kumpa sanni kaaki lotirtel juudelle di en sabuni ana hani juinere no kulde fu wuditaade no kule to yimbel hawrtata tan waawi reenude yimbe odo nyaw
ko heewi jamaarde fu ana sikiti no odo nyaw worri ka fa hande yimbel be ana gondi hebu nyaw o leleeti meden di
mabbe do rafi client kambar julde hikka e wi mabbe sababu ti dalaji di yo nyaw coronavirus kanyiti dalaji bangal politika ku gondo le leydi mali lamdi keddotobe men hande ana do nawtiragol maska bornado nako lotaka yo docteur Salia Garba dogotoro gollowo tumbutu jaboto dun
yalla bornade mask neddo mo nyaw covid 19 wonno mu ana wawi la borade yimbe nyaw ona so neddo mo nyaw covid 19 wonno mu bornike mask so won neddo goddo bando mask o so borni do nyaw o ana wawi la borade dum sabi so bene kanna yimbe borntobe mask ngaji di lonnataake di fati bornodi ko buri ler ngaji nay mask ngaji lonneteedi du ana hani lotede wattu fu sabi fayso nyaw o wala e ma so a watti mask o yalti sel neddo mo nyaw o woni mu so dilli bangema geedi nyaw o ana wawi de maske o sella
yo do katte hande e kabaruji men acti covid Allah holli en jango farde de pati jegiton tousse satu fu nangirde bafe mon yalla o do rena kodde mon e nyaw coronavirus studio tamani
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekram de jelo nin lay kereduji to en puddiran nokku no docteur Almustrat idum le region gawobe kollitido wotto jono hono kabar hebudu ton dabaji cewdi idum tiidi sanne ko lati sababu mudundu yakam moy diono ko warta ton ko heewe jamarnde fu waran fa nokku no docteur tinu kerna be ngari fa le gallure gawonde jatabe cotton dabaji ko be kani layirade gardan do direedo be kollitido cogu dabaji di dum ngabbi ton sanne faabe bi hi sowi ki jaate halaaji mabbe di dum lati sababu du so cogu kilo tew ngabbi ton non wayan ko wobbe ton be kollitiri wiite be bi hono kilo tew ko wonno sottede buudi dum won temede joy cfa dum warti fa temede jeegom yimbe la wobbe ton be an be ba sanne hono di do bulleji dum horti gardan fa kasen le wudule di meden di le nokku dum woni hakkunde be bi konna kanyi e bore no be kolitiri wiide kanko gorko no docteur Abdallah Babi yo mon jimo wono yamo sutam le odo nokku yimbe le joyen kaborde kanyi en jade makko sedi be kolitiri wiide yo concert o gandino sekrab do carten beta hande do kabaruji meden di min joti on sanne hadade hejo jamme ka fande fadnje e fe no konna andir do no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
Money.